kwethu sibuze ungakunike ubumnandi
imali yafile ekhule sase sasebenzeni
engutshwala mfethu sibuze ungakunike ubumnandi
imali yafile ekhule sase sasebenzeni
engutshwala mfethu sibuze ungakunike ubumnandi
imali yafile ekhule sase sasebenzeni
Uma ngibona bomamazi, ngibona maitululu, vele nkohlwe ukuthi manje sisebenza nzima. Uma ngibona maitululu, ngibona mamamazi, vele nkohlwe, vele nkohlwe ukuthi manje nisebenza kanzima. Zasilele mawotela, silele singambeja, silele singambeja, usiphe imali yami. Zasilele mawotela, silele mawotela, silele singambeja.
Imali yafile ekhule, kusasa sasebenzeni.